Aya, ish.
It's the kids, baby.
Zimata, washata, takuta zombi kajipata. Zima, zimaka, kizima stimu tanikata. Zimata, washata, takuta watu mejipata. Zima, zimaka, kizima stimu tanikata.
Zakimangi, echenchi sishe. Zakimangi, emishe, mishe. Zakimangi, echenchi sishe. Zakimangi, emishe, mishe.
Bado tunamomba taya ni o baba. Yeye ndo anatupa mafungu saba. Japo sometimes sawa unakapa. Yeye ndo anatupa mafungu saba. Yani ja, o baba. Yeye ndo anatupa mafungu saba. Japo sometimes sawa unakapa. Yeye ndo anatupa mafungu saba.
Si bado tuko kwenye purukushani yo. Kwenye purukushani yo. Kesho tatukuta tuko hewani yo. Watu tuko hewani yo. Bado tuko kwenye purukushani yo. Kwenye purukushani yo. Bado dadukuta tuko hewani yo. Watu tuko hewani yo. Zimata, washata, takuta zombi kajipata. Zima, zimaka, kizima stimu tanikata. Zimata, washata, takuta watu mejipata. Zima, zimaka, kizima stimu tanikata.
Yeah.
Zakimangi, echenchi sishe. Zakimangi, emishe, mishe. Zakimangi, echenchi sishe. Zakimangi, emishe, mishe.
Na usiamini masela manke, watakuzuga kwa sela man. Usiamini masela man, usiachide mwako na masela man. Usiamini masela man, watakuzuga kwa sela man. Usiamini masela man, usiachide mwako na masela man.
Bado tunamomba taya ni o baba. Yeye ndo anatupa mafungu saba. Japo sometimes sawa unakapa. Yeye ndo anatupa mafungu saba. Yani ja, o baba. Yeye ndo anatupa mafungu saba. Japo sometimes sawa unakapa. Yeye ndo anatupa mafungu saba.